Angazi noma lisazophela nini kodwa kwamanje si happy. Angazi noma lisazophela nini kodwa kwamanje si happy. Yeah, angazi noma lisazophela nini kodwa kwamanje si happy. Mina angazi noma luzophela nini kodwa kwamanje si happy. Babu somandla ngicela lingasipheleli lolu thando esinalo ngicela lungapheli. Babu somandla ngicela lingasipheleli Lily Tempest now, Stella Linga. Angazi noma lisazophela na, kodwa kwamanje si happy. Ngicela ngishashi,
mangamba ngomangana mcholani.
Ngicela ngishashi,
mangasasela maziyo sawungamu.
Ngicela ngishashi,
mangamba ngomangana mcholani.
Ngicela ngishashi.